amu ana ana rore ehia te tā. Wahine mai tai hutira. Ta amu ana ana rore ehia te tā. Wahine mai tai hutira. Mama katahi tō, kōwere kōwere no atue. Mama katahi tō, kōwere kōwere no atue.
Mama katahi tō, kōwere kōwere no atue.